Downloaded from ilovezedmusic.com.
Before and after. Before and after.
Scott.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me, yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard, yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Nikaimba. Kale zaine they guess, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
I'm like, hey, pala mina panonko tulo kutwi. Nimbuwa wiso kupulo muti. Mbe mulu imbo iwe ni fulo pukwi. Base tani mwadi fulo bufi. Shai jefi antino kundomba. Kumpa wade chimo kungonga. I think I deserve much more kwena. Taina mayo ababa chimpwena. Tinti kuvaka idifititi. Presence ilelenga you fidgeti. Apaine kwa shalafyo kukulo mutwe. Chalifu ako shinga lo gulo mupe. Stick by minga kalamba tila. Switching up teams ukalamba fidia. Voice mubongo ile nje but just do you. They say that she level up.
Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard, yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Hapa ni chilling hapa rooftop. Nikupuka ni namba na flow. Monga ndala mazanga nizipunzisa kuraba. Watch how the cash flow. Na mabine ni fulu fulu. Na successful gang no vigulu gulu. Batitambila patali tiripa chulu chulu. Flow kubaba ngarika tulu tulu. I said I'll be number one. Wezo kaniza ni TV. Veze diva only few believe me. Manje hapa nalipisha sini oneka oneka. Nga commander you can't see me. Suza kambela party drift ya sila. I make money Q rap kwa sila. Tumarapa pansi tunisa kila. Ni cheating at the top. They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard, yes nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Leke fiole koke pafiteko. Chile tila tindefwa ya mputeko. Efunde kwele kalevo bigenga brikideo. Kwete jobu bafindeko. Tadula tikari ulunda. Levo ni Steve ni pamutunda. Pamwamba beti cheating ila nisha wazo blessing ilo kasetika tunda. There's no level higher than this. Na marasta wapunda yes I to this. I might put a choir on this. And say zikomo to my messiah for this. Wavidimba Cristiano. Ramadila tikapiamo. Unimbo cheti kaimbamo. Izambodila munga DJ tamudesamo.
They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard, yes nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
They level up.
Jazzy boy.
Level up.
Jazzy boy. Running it.
She level up.
Running it.
Jazzy boy production, ladies and gentlemen.
Sparks my name.